ukaumbika bila kasoro mpenzi, ivo ulivo usibadilike. Ukicheka minaridhika, so cheka tena sana mpenzi, ivo ulivo usibadilike. Never have I ever been so helpless. I never dared to take this thing for granted. Never have I ever been so helpless. Never ever take this thing away.
Another Gbedu from NigerPickup.com.